Studio Tamani, Halaji Malifu. Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tajaru tarawdu ko gujjon nga fandu hala Mamadou Sama Sigou jom nyali sagraw hedibe. Tom Saint-Filte woni mawlidi Belgique woni ekintno keso jagabul en Mali tama o waawi yirwinde fedde Mali nde dunke en hewbe na cikiti. Nokku damaji tanaka li lamu gawo hanka sen nalli wi gollirde Mali humnide lugagul itugol yigaaji leedi le batum ni sen kanyen dum do humpita rawbe tawtobe jande ben dowre école nationale d'administration beta ko puddi imu lolirgo examen blanc yalla na beedo alqadra rawbe jangobe le ena dingun semeko wodi amen hande kigide alkamsaare noka jena out 2024 bismillah sakran lidi mali ndi hebi ekintino keso Tom Saint-Filte woni mo fema foto subi kenyen kanko jeedo leedi Belgique bamama hakunde yimbele jeegomo wonande fedde hertande yewta gul talki neldadi di Mariam Magawu keben kadu festango Umar Wagalo
kando lontude Eric Sekou Sel andama yo Tom Saint-Filte du makko no bare duubi chapande joyi e goo o pio bolon kiddo leedi Belgique o fuddi ekintinde gube de ilitande 2008 o fuddiri dun Namibie tiagal mudo ye Zimbabwe Nigeria Togo kanye Gambi kanko wadi so Gambi yehi chile didi le Coupe d'Afrique do Mali do ko donpi moko an heewi sanne arande ni no Mali hani jabirade yaade kan so yotti kan du fan ifu yottoyo demi final tiagal mudum do Mali ha Coupe du Monde no famdiri fu ya 8e de final Tom Saint-Filte tawet le match Mali ngarowo le jeegom lewru septembre ndu ko Mali hani fidute e Mozambique
Suleiman Bobo Tunkara dunke kabaru yambirki sembe chaldi holti vide odo jarlidi Belgique Tom Saint-Filte ndenno ben yiltike nokuji kewdi he ban pelle ronde Afrika jawbuji di kay nafali sanne ndenno yimako mun cende hore fede malindi lato modo e goldiji mako hani dun intal ak Bilal ketno fostango Alcissé
tanto regarde son parcours
somi yebi golle mako ko betti waaw wiyede ka suba gol mako huune mujune bangal mbirki sembe chaldi deede amendi sabi inde fu o wala abada o hebday equipe ngaji yo ekintini jababu kunno berne ya worike Namibie Zimbabwe Ethiopie Togo leedi Gambi tan waawede wonko o wadi to ko yia Tom Saint-Filte neddo mo wala munyal fey equipe ngaji nogay e jeegom o jabbori le duubi nogay e jeddi do fuddi golle de wi kabaroji de jogi min don de ka nyalade ngarobe waram tawede bamako do o tawdete ekintino wo piobe amen balombe tafom e le pide mu didi di ngarta fa wadda e Mozambique kan estuani ana moja o lato tafom jottodo so wajo jokko mudu
sekrema tuta klajo du kabram banga bem am facebook adu x twitter kido sapo njo moy be chapantato en jetton barombe dum won ko tayka ciagal asdam ben akram sar hande beta alkam sande nokku men gudduro sede tenku le cercle fana datul bamako den no wi seda fuji car euro bamako e camion euro ben njaho bamako goni be naton gopondiri le nokku jimbele sapo njo don heddiki hen holtan wi dum barombe fuf ngaddama bamako mbiten wi de alan jabine de dum accident bondo go to what non do guldo dotul gotul ngul fandeli ko yidi ben guldida lunde sonar ben suram mali woni ben hatna do guldeji yigaaji leedi tanaka le cercle tilit lamu gawo kado anya bamama kenya le bodu min sir en nokudo han hunchandu hore ben jundu mudu na war kulum ben ko war tema de kilometer kar deno jibril jallu yudun ka kabaru yigaaji leedi holti wede sun do kado anya lamu o lato sababu ben edoro ben kebe leedi ndi soni be ngatani hakilo denagu nok ko keddan nako maran ko balé wandu fostan ko Umar Wagalo
la transition a
lam hokkinde jo dernier société mudun kaldo jodi yigaaji leedindi odo société lomti sonarem odo société lam o hokki yami rore jewtude yigaaji leedindi inta haka kani intelit dedo nokkuli nyaloma handan waare e duubi sappo gube debe noddata terroriste de kani ngoni ton kani jaddi sen fa yotto yo bandiji fesotama yimbel wobbe anton yo gollonobe ko he mudi en tawataake le bandiya lamo hebi banti odo nokku beddo yimbe la gollobe golleji bondireji baawa hebude kasen jawlel no jidirino yalla na ngatta to kajaf
Alors bari beta ko men no ga jena out 2024 won ko fuddi men ko puddi imuji examen blanc nadde école nationale d'administration den no ido imuji di na hertna tan robbe kado anya bam dun ministre munide robbe sukabe e galleji den no fana mudu yo beurude sanne alqadara robbe jangobe ina mumnata sende bu tamaton kedanda ko wande du fastango kango alcisi
10h woni ton sukabe robbe gombe e dadondira galla fuddi yaltude yokabe mabbe barkini aniaka woppe kay koliti sugola mabbe do torra ko dum wawi waddude so kala mo passay
odo aniaka hayni ke kam sanne waram wallude em landinde concours o fa gasa e waytinde ko modja eleno mi gollirtani buri fu bangal culture générale o hore minka e hakkile am dum hanan wadede so bamini won jawabu garo fa hokke odo concours tafum dum ka bonnam jike yimbe hewbe
dum wana sendude rewbe e worbe kayo dabare waddude fottondiral hakkune mabbe yo dum holiti wiide Yusuf Bagayogo conseil technique humanido kabaru fotondiral neddaku e suudu ministre debbo suka kanyigalle
présentement
wakat jon o ka ngado be concours o adadum em ana wara yimbel temede nayom e jeddo yon rawbel sapo e jeegom woni hakkune mabbe dum holiti ta fey wiide be ngala ande kambe dum e be kasindini e faaba muya tam sabi e be gondi fewde tiddalaji kiwdi dum wana keriyan ta ko fewde mabbe rafi portal ni ko mi tawta itule to
déséquilibre
yo tiagal jande balde sappo sukabe rewbe ko yata e teme doro ngadi dadundirangal ko wonani concours mawdo o idu hani wadede ala garo
Studio Tamani, projet mo fondation Irondela, don Mali do e gollidim e mudun, teleji e radioji Irtel. Mo faba mun itira Union Européenne e kanye elet e Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Yeter meden hertande dusi semana yu du kabaru jaw den no limal do takam wide worbe e rewbe fuf na borno dun jonno yalla parade ma dun renade hore mudu goro fuf e no famiri ko dun fuf dina hali bangal mudun wono fuf dun jogo kawn no jogora le ben leedi mendi yalla be do fam kalfa guita wonko hebena kede fostango alcisse e mum nato sendebu
ko naaru bangal wature jawo malinkobe goto mo en fu won gonga ko jogi do hem kedo dem hakkilaji yoga e mabbe bamako kay kan e kulikoro
moi je porte
do jogi jawo buudi yo imbe galle an wajimbini kaddo nafamu ana mauni bangal kebe kanyindenaagu idu ngardi sabe mum ngada mi dun kami hola ki fei nafamu no heddindenaagu mi kay mi do holi dun mi tottama ko abba an dun laate ke dabare e rafi tanugul an
adam kone yo hore galle kajoloto holiti wiide watude jawo wana hunde ko fuddi nyaloma hande o holiti wiide dum ana jeeda e fina tawa amin
folo
mi den gadda no dun e juude sukabe yalla idu rena wana jawo tan no idu rena yo
ka
dina alsamako o ka ko wiido hem ana labi sanne korko wata jawe ka yo hunde ko hada nam holiti wiide alhasan modibo ba dunke andan on kabaruji bilide dina
dordine
heddi fina tawa kanye sariyaji dina alsilamagu rewbe kani wadude dun le ngodo dina ana harmini gorko nyemintina debbo non dun dun worri e di rewbe dun
to chrétien em évangélique em be watude jawe tom wana hunde ko wanya haya tawede e majjum fu bible mabbe o ka holtama wiide ana wanyi dum nam holitiri wiide kanko pasteur tade jara
bangal pargol kala homo fu ana wawi wadude dun ko wonani bangal goddi tira kafe de sariyaji dina annabi isa
tawede hakilaji din jarta fewde e majjum ka fu watude jawe li nyaloma hande o yi hunde kebuna sembe san le lede amendi sabe ele fam yimbe le yokabe edum waw latal sababu dum rena be yude gite bonde nadu golleji bondi
nani mi pammi wal si sakam pammi de dokkatene kawal yube hande mi to dal hasad fu mi hebde kawal yube amé do bembal ben whatsapp ko numéro 1 75 99 16 19 do hebde do bembal amé mangal ngal e kaydun facebook bangal kuno foni 37 321 mer non ka fondi fu budi nogay tawé le téléphone djoum do sédé yotrame de magazine yotre meɗe magasin yo kabaru mbiyan sukaɓe hannde ɗo yowdo ñamduji ɓeɗo sukaɓe limali takama wiide mbiyan ñamduji ñamdi fa mbiyan ñamdi no haniri yo jaati kabaru cellal tiɗala cellal lendi kuji kewɗi leydi ndi kambaɗo ɗum nafa ka ana e sanne hay wude ñamduji sukaɓe so heccuɓe so mbiyan hayaɓe ɓen kamɓe ɗumke ñamduji holti wiide mbiyan ɗiɗo ñamduji ene yowi do duuɓi ɓeɗo sukaɓe ndenno eɗi wawi naftorede banggal mbiyan ɓiɓɓe leɗɗe kule kecce mbiyan tew liɗɗi ɓoccoɗe mbadun kulentereji ɓiliɗi e kosam ɓe holti wiide sukaɓeɓe ana hasindini mbiyan hay ñamnede fa hara kala ko heewi vitamine ngaji yala ne ɓeɗor famu keɗɗono ko kanko mbiyan Ousmane Ñalbouli heɓane banggal muɗu e dow festango kanko Alcissé yo en kiri jaam.
Docteur Oison Koulibaly cawro sukaɓe nde suudu docteur centre de santé de référence commune Gobo sukaɓe hani ñamminede fa gasa dow hakkino duuɓi muɗum mbarata. Docteur Koulibaly holliti en hoɗum woni ko suka hani ñamminede dow hakke duuɓi muɗum
sukaɓe noɓe pinata fa yotto lebbi jeegom endu ina mu'em tam hani muynude. So ɓe ɓettini lebbi jeegom kosam endu ina maɓɓe tam heɗetaɓe wajibi kena ñanduji goɗɗi ɓe dokke ɗum ɓande lebbi jeegom yaade fa lebbi jeenayi eɓe mbawi hokkede boyri ɓande lebbi jeenayi yaade lebbi sappo e ɗiɗi eɓe mbawi hokkede ɓoccoɗe yawur kañe fromage.
Docteur Koulibaly holliti wiide nde suka heeɓi lebbi noga e nayyi woni ko hani entede le on wattu jomum ana hani jokkinede hokkede ñamduji ɗi vitamine ngaji goni e muɗum ka noon cawro sukaɓe o ɓeydi wiide won ñamdu yogaji ɗi kana hokkede sukaɓe e wattu duuɓi muɓɓen yogaji
inta hono ñandu ka fuu eɓe mbawi ñande ɗum ga ñandu mabɓe hana tam hannede e komi ñamata ko so wona ɗum heeɗere ana jaɓa nanguɗeɓe. Suka lebbi jeegom hana fewi ko hokke tew tew o suppu o hani waɗanede ɗum mo hokkete o yara ana haɗa ɗum hokkude sukaɓe kiɓɓinayi duuɓi tati tigaji kañe ko nandi e muɗum fay somin jiɓɓe fa mi dokka ɓe ɗum mi nisan ɗum tafu.
Docteur Lamine Traoré yo andinɗo kabaru ñamdu gollow le suudu direction régional santé Motti e wi makko suka ana hani kede ñamdu yogaji sini heeɓi lebbi jeegon ɗum ana moƴƴi e cellal muɗum fa yettade hakkillo mum.
Ɗiɗo ñanduji ɓeydari ɗiɓi kokketeɗi an hani ko laato ñanduji ɗi gana tekkuɗi ɗi gana ɗum ndiyam ɓolam ɗum woni tawa tekka tawa waggiɗa sanne ɗum laaɓal kan e jukkitade e golle o ɗum ana hen.
A rewɓe wonɓe yamfolila yuwaru sévar e bourem ana wawi hono paami ko docteure en kolliti ɗum ɓen saabi sini ɓe muyni sukaɓe mabɓe fa keeɓi lebbi jeegon ɓe datta ñamduji goɗɗi moƴƴude ɗiɓe dokkata ɗum ɓen.
Dokotoro en ɓe mbimen fati mi dokka fayi hunde sukaɓe amen noɓe pini fa yetto lebbi jeegom so wona kosam endu caggal lebbi jeegom ɗi ɓe mbimen miɗen mbawi hokkude ɓe boyri vitable kan e sirelak miɗen mbawi wañude ɗu pomme de terre mi gatta hen lanɗam seeɗa mi dokka ɓe ɗum ñebbe ñiise ɓe gaɗine boyri ɗum fuu ana wawi fawade san ñandu suka
won entreprise ngaji mali e hono ɗi rewɓe dawranta darani ɗi moƴƴinde ñamduji e vitamine ngaji goni e muɓɓen ko wawi nafude sukaɓe ley majji ana hen tatam céréal entreprise mbaylitawa neyguji hono pagguri gawri mbayeri bambari wadde ɗum farine haalatu dem yo kananke goto entreprise tatam céréal.
Kosam endu woni ko yiɗa sanne ɗum hani hokkede sukaɓe noɓe pini fa ɓe jotto lebbi jeegom caggal lebbi jeegon ɗi ñanduji goɗɗi ana wawi ɓeydade hen minen condi faranimi muƴinta fa mi mballa yaya en ɓe yalla ana heeɓa wurde sukaɓe mumen fa gasa ana moƴƴi sanne du tawa gollirɗi leydi amen ndi kañum en woni muƴinoɓe ndiɗo condi farani yalla ana faabo sukaɓe.
Timmode ɓe dunken ande kolti wiide sini aɗa hokka suka ñamduji moƴƴuɗi aɗa hani jokkininde cenamdu saabi e wi mabɓe hono haybude ñamduji suka e buubi kañum sini ana ñama du tawe le nokkuji laaɓude.